Healing the Wounded Heart, Part 3. Machiritso amtima wovulazidwa gao la chitatu. Taona mugao loyamba la mtima wovulazidwa kuti sitinga kwanitse kuyembekezera kukhala pafupi ndi Yehova. Pokhapokha 1 titadzichepesa tokha. 2 titamufunsa iye kuti atikhululukire machimo athu akale ndiponso mkwiyo umene uli pa anthu amene anativulaza ife. 3 titamuyitanira Yesu kuti abwere ndi kukhala mumtima mwathu. 4 titamufunafuna ndi mtima wathu wonse. 5 titakhala wothokoza pa madaliso onse watipatsa. 6 titamufunsa kuti atsuke mtima wathu. Ndikukhulupirira kuti pamene Atate Yehova wapangitsa mzimayi kukhala ndi pakati, ndi Atate kuwudzira mpweya wa moyo mwa mbewu ya mzimayi, ndiye kuti mzimu naye amakwanira pomwepo ndi wacheru. Atate amamziwa mzimuyo kuchokera pachiyambi, ndipo ali ndi ndondomeko kuti tsono munthu wa mthunthu akwanire pophatikiza pamodzi mzimu ku moyo ndi thupi, monga Yehova ananena ndi mneneri Yeremiya. Yeremiya 1 ndime yake ya 4. Ndisanakulenge iwe mimba ndinakudziwa, ndipo usanabadwe ndinakupatula iwe kwa ine. Ndili ndi malingaliro apaderadera pa moyo wako. Pamene tikuyendetsa moyo wathu, timafuna kuuteteza nthawi zambiri kuti usavulazidwe monga mmene unalili mbuyo, chifukwa zimapatula mtima wathu komanso mzimu wathu kufikira kuti timataya kuthekera kwathu kokhala mwichiyanjano ndi anthu komanso Yehova, zimene zimafanana monganso Yesu adanena pa Mateyu 18 ndime yake ya 3 mpaka na 4. Ngati simutembenuka nimukhala monga tiyanato, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Popanda maonekedwe ngati amwana, moyo osaopa ndikovuta kukhulupirira wena. Ndikusakhulupirika sitingakhale ndi maubale okhutitsa. Tikonza kutchinga mitundu yonse yovulazidwa maganizo athu koposa kukhululuka. Apa ndipereka zisanzo mmene zakhalira ndi moyo wanu. Chisanzo choyamba. Mwina bambo anu ndi mayi anu ankamenyana nthawi zonse. Chisanzo chachiwiri. Mwina bambo anu nthawi zochuluka ankamenya amayi athu komanso ana athu komanso ana inu. Chisanzo chachitatu. Mwina bambo anu nthawi zochuluka amabwera ku nyumba ataledzera ndi kukuopsezani inu nonse. Chisanzo chachinayi. Mwina bambo anu sankapezeka ndipo munkawadzudzula posadziwa chenicheni chimene chimawapangitsa kusapezeka. Chisanzo chachisanu. Mwina anyamata ankakumenyani pamene munali ang'ono kumakupangitsani zinthu zoyipa. Chisanzo chachisanu ndi chimodzi. Mwina mkulu wako amakuda kapena kukuvutani. Chisanzo chachisanu ndi chiwiri. Mwina mwayitanidwapo kuti ndinu chitsiru kapena wopanda pache. Chisanzo chachisanu ndi chitatu. Mwina mayi wanu ankakutengerani kwa sing'anga chifukwa mumadwala, ndipo sing'anga anakupangitsani mapangano inu ndi ziwanda kuti mwina mungakhale bwino. Zinthu zonsezi zikukhudza moyo wanu mwamphamvu ndimotsutsana nanu. Koma Yesu anabwera kudzachiza ndi kuti masula ife. Apa pali zomwe Yesu anaziwerenga mbuku la Yesaya pa tsiku la sabata muja mu sunagogi. Ndipo anati iye amango kwaniritsa uneneri. Luka chapter 4 ndi meyake 18 pakana 19. Zimu ambuye ulipa ine. Chifukwa chake iye anandidzodza ine ndiwuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira ansinga mamasulidwe ndi akhungu kuti apenyenso, kutulutsa ndi ufulu wophwanyika, kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. Mukambirane mafunso awa. Funso loyamba. Anayamba kukudziwa ndani? Makolo anu kapena Yehova Tate watu? Funso la chiwiri. Kodi anthu odzikweza angabwere kwa Yehova? Kapena tiyenera kukhala monga ana pamaso pake? Funso la chitatu. Mukuona kuti Yesu anabwera kudzachiza anthu osweka mtima? Funso la chinayi. Kodi inu mukuona kuti Yesu akufuna kuti masula kuchokera kundende ya mtima? Funso la chisanu. Kodi inu mukuona kuti Yesu akufuna kuti tsekula maso athu auzimu? Funso la chisanu ndi chimodzi. Kodi inu mukuona kuti iye akufuna kuti masula kuzoti zunza? Pali mabala amtima amitundu mitundu yosiyana siyana. Nkuteka takhala tikuzilandira zimenezi ndi mantha kapena ndi mkwiyo mwinanso kusakhululuka. Mkwiyo umenewu ndi mafuno oyipa zizati zunza ife tonse moyo mwathu mpaka pamene tidzakhululuka ndi kuzilola zipite. Pamwamba pa zonse tiyenera kukhululukidwa ndi Yehova Tate wathu, amene anali mu ululu chifukwa cha ife, anapweteka mtima chifukwa cha chitayiko chathu. Inu, iye ndi wofewa mtima ndi wachifundo, koma iye sanachita kanthu kwa ife ngati modzikuza. Ndima mwana, sitifuna kumumvera ndi kumuona. Ndikuyembekeza kuti mukhoza kufuna kuti iye akutsukeni mtima, kaya ndipa mtengo wanji, kaya ndi ululu wanji umene mudutsemo. Ndizoyenera. Ndiye osamfunsa iye kamodzi ayi, koma dzimfunsa nibe mpaka patapezeka yankho limene likukhutitseni inuyo. Mwina silingakhale yankho limene mumalifuna, koma lolani likhutitse mtima wanu ndi zokhumba zanu. Kumbukirani, akufuna inu muyambe kukwaniritsa malingaliro ake pa moyo wanu. Ngati mubwere kwa Yehova ndi kudzichepesa ndi mtima wolapa ndi kulirira zifundo zake, mukhonza kudalira kuti akumvera ndi kukuyankha iwe. Izi zikhonza kukhala zabwino koposa mbali ya moyo wanu. Ndizoona ine zandichitikira kuchokera pamene mkazi wanga adatisiya. Mkazi amene ndidamukonda kwambiri, koma ndinalola iye kunditsuka mtima wanga. Ndipo pano tsono ndimatulumikira popanda mabala owawa mtima mwanga. Pano ndimakonda kuntumikira wachikulire, wokonda, wamphamvu zonse, komanso ndi Atate wachifundo. Apa pali Masalimo 130. Mmoza mamo ndinakufulirani Yehova. Ambuye, imvani liulanga. Makutu anu akhale chimverere mau akupempha kwanga. Yehova wanga, mukasunga mpulupulu Yehova, adzakhala chilili ndani Ambuye. Koma kwa inu chikhululukiro kuti akuopeni, ndili ndira Yehova, moyo wanga uli ndira, ndiyembekeza mawu ache, moyo wanga uyang'anira Ambuye. Koposa alonda matanda kuja, inde koposa alonda matanda kuja. Israeli, uyembekezera Yehova, chifukwa cha Yehova kuli chifundo, kwa onso kuchulukira chombolo, ndipo adzawombola Israeli kumpulupulu zake zonse. Kodi mwaziona zinthu izi? Olembayu ali wogwidwa kakasi, si akungopemphera pang'ono, koma akulira mokweza kwa Yehova. Akumvetsetsa kuti sakubwera kwa Yehova chifukwa kuti ali munthu wabwino. Akuzindikira kuti machimo ake sangakhululukidwe pokhapokha chifundo cha Yehova chidalowerera. Wolembayu wakhulupirira mokwanira mwa Yehova kuti akhonza kunena, ndilindira Yehova moyo wanga. Ulindira ndi chiyembekezo mawu ake. Ulindira ndi kuyembekeza mawu ake. Akulimbikitsa Israeli kuyembekezera pa Yehova chifukwa chifundo ndi kuchuluka kwa chiwombolo. Ndipo Yehova adzawombola anthu ake, kuphatikiza inu ndi ine, kumphulupulu zathu zonse. Ndikufuna kuti ndigawane nanu chitsanzo cha machiritso a mtima wovulazidwa cha moyo wanga. Ndili wachichepere, ndimakumbukira makolo anga nthawi zambiri amakonda kukalipirana zomwe zimavulaza moyo wanga, ndipo zimandipanga kukhala ndi mantha. Mayi wanga amasiya osabereka ana kunsana, komanso amasiya kuyamwitsa. Zimakhala zovuta kwa iwo. Sindikumbukiranso ngati linalipo tsiku limene anandipyopyona ndili wachichepere. Zinthu izi zinandipangitsa kuwaweruza iwo kuti samandikonda. Pamenepa ndinali wolakwitsa kutero, komabe ndinawaweruza. Izi zinandipangitsa kuzipatula ine ndekha, koposa kotani mu mzimu wanga. Ndinali ndi vuto pamene ena akanandilandira ngati munthu wofunika. Ndinayamba kukayikira kuti ngati ndidzakondwenso. Pamene ndinafika zaka zisanu ndi zitatu, ndinapeza bwenzi mtsikana dzina lake Tineke. Timayenda titagwirana manja popita ku sukulu. Ndikumasangalala wina ndi nzake. Ndi munthu woyamba kundivomera ndikumbukira. Ndili wachichepere. Ndimakumbukiranso kuti tinagwirizana kuti tidzakwatirana tikadzakula. Zinali zakanthawi, koma nthawi yabwino moyo mwanga. Inali nthawi yomwe ndinali kalasi ya chitatu, iye ali kalasi ya mbuyo mwanga, pamene mwangozi anawomberedwa ndi mfuti mpaka kufa, pamene banja lawo linawolokera kumalire a dziko la Netherlands polowa ku dziko la Belgium. Ndikukumbukira zochepa za mmene zinthu izi zinachitikira. Mayi wanga ananduza ine mmawa mwa tsiku lotsatira, nditayima pafupi ndi chitseko cha khomo la kuchipinda chawo. Panalibe manja wondikumbatira ponditonthoza ine, kungonena kokha kuti pepani. Ndinamva ngati ndachita misala. Tili ku sukulu adatiwuza kuti tipita tonse kumaliro, tidzakayimba nyimbo za Chikhristu kumeneko. Ndikukumbukira tikukonzekera kayimbidwe ka nyimbozo tili nyumba ya masewero. Ndimakumbukira ingakhale nyimbo imene tidayimba mpaka lero. Ndikukumbukira mphunzitsi wankulu adanena kuti tinkamwetulira pamene tikayimba, koma ndikukumbukira kuti mphunzitsi wankulu adanena kuti tinkamwetulira pamene tinkayimba, koma pakhala pali chikhululukiro ndi inu Yehova, ndipo ine ndimaganiza ndi ziwawa mtima mwanga. Kumwetulira, simukuziwa kuti ndataya chilichonse nthawi ino. Ndinadana nawo aphunzitsi amenewa kwa nthawi yonse. Ndidawuzidwa kuti anyamata akulu salira. Komatu sindinali wankulu nthawi iyi. Ndinayenera kuzilimbikitsa ndi kusaonetsera mmene ndimamvera mkati mwanga. Tili kumanda, ndimaonabe woyang'anira ofesi ya kumalire ali kumbuyo kwanga. Ndimaonabe kudandaula kumene kunali pankhope pawo. Ndipo ine ndikuwamvera chisoni. Zimenezi zimandidabwitsa lero. Ndikukumbukira ana ankalasi ya Tineke atayima pafumbi pambali pa dzenje la manda. Akuyandikira kuti ataye maluwa pamwamba pa chitanda. Ndipo panalibe anandiuza kuti inenso ndichite chimodzi-modzi. Mokwiya maganizo ndinanena, kodi palibe wina akulabadira kuti iye anali mzanga? Ndipo ndinaziona kuti ndinalinso ndekha mudziko wosawerengedwa. Mu chaka cha 2000, patangotha zaka ziwiri mkazi wanga atamwalira ndi nthenda ya kansa, ndinaona Phungu atabwera kuti andithandize ndi mabala a mtima mwanga. Ndinafuna machiritso kwambiri koposa, koma kuti ndisendere chifupi ndi Yehova nthawi imeneyi. Phunguyu ananditsogolera kufunsa mzimu woyera kuti aonetsere bala lililonse malingaliro mwanga, malo aululu mu mtima mwanga. Koma panalibe vumbulutso lina lililonse limene linabwera kupatulapo mwadzidzidzi dzina la Tineke Colin. Chabwino, ndinanena, sindikupeza kanthu, koma ndikumva dzina loti Tineke Colin. Ndipo panalibe ululu mkati mwanga. Ndindani? Ndinafunsa. Phungu wanga uja? Ndipo ndinawawuza za Tineke. Ndipo panalibe ululu mkati mwanga. Ndinabwerenza ndikukumbukira zambiri zomwe zinachitika masiku amenewo. Koma panalibe ululu. Ndinayamba kukamba nkhani yonse. Ndipo ndinamuimbira Phunguyu nyimbo muchiyankhulo cha Chidachi zomwe tinayimba kumaliro. Ndipo pamenepo Phunguyu anandifunsa ine, koma kesi amama bwanji? Amenewo anali malingaliro anga. Koma zimenezi zikukhudzana ndi chiyani? Kumva bwanji? Chabwino, ngati izi ndi zimene ukufuna, ndiloleni ndiyesere. Mwadzidzidzi, pamene mtima wanga umayesa kuti umvetsetse za mmene ndinakhalira ndili wachichepere, zinachitika kuti ndinalira zomwe sindinalirepo. Kwa kampindi ndimalephera kusiya. Kwa masabata nditalandira vumbulutso sindinawuze munthu. Misozi imangogwa nthawi ndi nthawi. Ndikukuuzani nkhani iyi kuti mukhonza kuona momwe mtima umanyengera potinamiza kuti tikhulupirire kuti zonse zili bwino. Mzimu wanga sunali bwino kwa zaka 54. Mzimu wanga wakhala uli mu nkhondo kwa zaka zambiri. Yehova anachotsa ululu wambiri pamene vumbulutso linabwera. Ndipo ndinayamba kumasukira ena koposa. Awa ndi maweruzo amene ndinachita pamene Tineke anaphedwa. Ndinasiya kuweruza mmalo mwake. Ndinakhululukira onse okhudzidwa ndi nkhani. Ine ndinaweruza Yehova polola izi kuti zichitike. Ine ndinaweruza mayi wanga kuti sanandisamale ndi kundifungatira ine. Ndinasoweka kwa kukulu kuti ndichirikizidwe. Amandikonda koma samatha kundionesera kuti ndidziwe ichi. Bambo anga anaoneka ngati panalibe. Palibe amene akadatha kundinyamula mmanja mwawo. Panalibe adanenapo pepani kwa ine. Ine ndinaweruza aliyense ngakhale amene sananene kanthu kwa ine, ngati kuti sanali mzanga kwa ine. Ine ndinaweruza aliyense chifukwa chosalabadira za ine. Ndipo kuchokera pamenepo ndinakhulupirira bodza limenero. Ine ndinaweruza mphunzitsi wamkulu pondikakamiza kumwetulira pamene adatiwuza kuti tiyimbe. Ine ndinaweruza asukulu yathu yakale pondiletsa kuwadza maluwa pachitanda. Ndikuzindikira kuti sindingathe kukumbukira maweruzo onse amene ndinaweruza. Ndinaweruza ndikupya mtima ndi mopepusa. Ndinakwanitsa bwanji kukhulupirira bodza ili kuti palibe ankandikonda ine. Ili ndi bodza loyipa limene sindifuna kuti anthu ena alivomereze. Pamene ndinapeza msungwana woti ndikwatire, mtendere unalowa mtima mwanga chifukwa anandikonda ndi mtima wake wonse. Chonde muyikambirane nkhani yangayi, ndipo mudzifunse nokha ngati pali mtima wina wokunyengani mwa inu umene umanena kuti zonse zinali bwino. Ndikukulimbikitsani mugawane ndi ena pamene mzimu wa Yehova ukukumbutsani panopa za zimene zinavulaza moyo wanu ndi mmene zinakukhudzirani inuyo. Mukumbukire zowerenga zoyamba kuchokera mu buku la Yeremiya 17 ndi yake ya 9. Mtima ndi wonyenga koposa, ndi wosachiritsika, ndani angathe kuudziwa? Ine Yehova ndisanthula mtima. Pothera paphunziro lathu. Ambuye akudalitseni. Amen.